Ukifoka foka uendelee, sijefika siku kanichoka vile, na nipasari na nongeza na tende, unaniposti sana mbali hautaki niende, basi sifike siku penzi likawa mizengwe, ukacha kunposti mimi ukanipostia vijembe. Ukikosea si unaniomba msamaha, na mimi sikunji wala na kunjua roho ma, basi sifike siku kikosa hawoni na unaanzisha vurugu na gombi katuko ba, unachatisha mpaka siku usikii uoni kitu, wanakwambiaga maneno kuhusu mimi kila siku, bado haujali kitu, wanakuletea vitu wasikii una wa block, wanopiga simu siku. I wish
you never let me go.
Yako naikagua mpaka ndani, ujaimaliza siku haujanitafuta yani, sasa isifika siku mimi na wewe tukiwa ndani, simu naeka flight mode utasema umekuwa rubani. Umenipa jina zuri nalijua, umenisevu na makopa mengi na maua, unanisifu kila unapokwenda natambua, isifika siku ukasema yule umbwa angeniua. Tunajisnap nguo zetu sare, usiposikia sauti yangu hutamani ulale, kisema tutachana unajibu tuko pale, sifike siku akasema wale umbo wale pale. Kuna mundo takidawa unaniona mindo tiba, wanakubania home na unatoka tu kwa kuiba, umeahidi ndoa yenye msoso wa kushiba, isije kosa harusi tukala wali wa msiba ma.
I wish you never never let me go. If you feel like
Vampire. Epic.